no mutago ni dutererana
umakuba no mutago ni dutererana wo 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 kamenye ko mutayi wakubyaye yagutererana kandi n'inshuti nezitinya kubikora
Makuba no mutago ni duterana
Makuba no mutago ni duterana
Aho kwagenda ni
gahinda ibyo ngomeye ko ntitiriza navuze rimwe gusurumba uwiteka urahamba warangaburiye waranyambitse ntacyo naburiye mu maboko yawe warangaburiye waranyambitse Chona uriye maboko yawe Utsubije amasi nyuma hani navuye hani mu mubabaro nagahinda Ibyo ngomeye ko nitiriza navuze rimwe gusurumba Uwiteka urahamba
warangaburiye waranyambitse
ntacyo naburiye mu maboko yawe